ngiyaphupha. Kuphi khona eKimberley?
EKimberley. Belitshola umbali. Wangidla umbali. Wangidla umbali. Yeah. EKimberley. Belitshola umbali. Wangidla umbali. Ngathuka ngibona umbali engambiza wavuma kusexy ngathithiseka ngulova ngamfuna inamba ngulova uringa sex my ringa istep sakhe siyanyisa umzimba wakhe uyipenguin itakhe lihle luyichokolate kinga yakhe thanda imali ngakudla manje phinda kudle usalibe half cake aphinda kudle umzimba wakhe uyashisa wena kwenza ukhiphe keep imali Kimberley ngayibona ngaye ngathithiseka ngulova ngitshola umbali. Wangidla umbali. Yeah. EKimberley. Belitshola umbali. Wangidla umbali. Wangidla umbali.
Bantu umbali usenendoda. One two. Mayibona mina unxike ibona.
Rasambona.
Emlazi.
Umasho.
Umbali wangidla umbali. Wangidla umbali.
Kuphi khona eKimberley?
Yeah. EKimberley. EKimberley. Belitshola umbali.